yo, P, add the music. Add the music.
Country Records.
I am Baba.
Uteye ni bikira Maria Officially one in the Maria I'm in love baba yendecha Naguyemo nayindu ya Maria Tue mombepe ubungu bunanzi chekwe Tue mombepe ubungu bunanzi Bararira bari yahura nibabone cyana magaze Bararira bari yahura nibabone ukuntu nyito Hele
bari yahura aba etse bari yahura
Okay
bari manika nibabyumva bari yahura
Okay
bari yahura aba etse bari yahura
Okay
bari manika Yumba bari yahura
Inana yanjye teye nyigitunguru barazo fotore Setireri mama umuduku dongiza umurokore Pepe imbere inyuma uri byose urabengerana Shake your bum, inyuma Iye mombepe, ungu bunanzi kekwe Kigari ya watoso, iwa uwa karari
Bararira bari yahura, nibabone cyana magaze Bararira bari yahura, nibabone ukuntu nyito
Bari yahura Bari yahura
Okay
Bari manika Niba byumva bari yahura
Okay
Bari yahura Aba etse bari yahura